Mzenu, I'm not available. I'm not available.
Fox made it.
Nikusa tena.
The melanin.
Nimeanza utani utani, bara mwite baby yetike honey. Ravi moji flani vya kufumba macho kupala kijani.
Haka sima ukitaka, weka haka tunavuka mipaka. Na mimi nikataka, na sasa moyo umetakata. Mwezenu, I'm not available. Sipatikani, I'm not available.
Mwezenu, I'm not available. Sipatikani, I'm not available. Na nikimona
hatata ni mshike. Hata yake wajiko kala kitu kabafuni. Olo, olo, olo. Hakina lana kitu kabafuni. Anagaganaga kulalia, akini vali yozio mekini pania. Anakuja na nivamia, ananikalia halafu yendo analia. Mwezenu, I'm not available. Sipatikani, I'm not available.
Mwezenu, I'm not available. Sipatikani, I'm not available. Na nikimona
hatata ni mshike.
Nifanye uji
Tata nishika shika.
Kana kitu kabafuni.
Nifanye uji.